safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo, chone mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua ushaniteka, hata bila chakula na nenepa, my love. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa, sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke dunia
DJ Ale Kings
kuliko ukanyanya shika. Ilo mpenzi sana mio, mi amor, kupata we mdoli kwa ajili yangu. Mungu amekushusha kitungue ndo radha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa, kichuguni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasuka, msupu mwenye macho ya gorori, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, my, I don't like, I know it's in my heart. Oh my, oh my, my, I don't like. Oh my, oh my, my, I don't lie. Girl, you know you changed my life. In your eyes, I don't like. Girl, you know you changed my life. When do I do the other? Yeah, sick, yeah, my dear.
DJ Ale Kings. In the mix.
Toka ni kosha, fundi aki ya Mungu anajua adia na chosha. Toto zinapigia bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitana chama love, mama hiyo taiti. Toka ni kosha, fundi aki ya Mungu anajua adia na chosha. Toto zinapigia bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu, mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukaichana, come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off, let's make love in a rover. Inama kidogi dog, ayana. Fanya ka unapiga deki, ayana. Deki give me some cake, ayana. God bless your mama, ayana, hey. The way you move your waistline, ayana, na, na.
God bless your father, ayana, hey. Umogo magaribi baby, ayana. Kama radiata imechemka, boza kwa maji, na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi, come here make a chop your money baby. Come closer baby closer, ooh baby take your clothes off, let's make love in a rover.
Inama kidogi dogi, fanya ka unapiga deki, deki give me some cake.
Pindi ukichaka we, limoyo na mwenye kujisi mororo. Ila ukilia we hata
DJ Alec Kings in the mix.
Uwa mwenye kujisi dororo. Ukiwa karibu na mie najiona bora, lakini ukiwa mbali baby baridi linachoma. Uwepo wako we na mie umetia fora. Wendo daktari darling nikitaka kupona. Unaniweza weza. Unaniweza weza.
DJ Ala Kings, walking on the turntables like a boss, like a boss, like a boss, like a boss.
Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, tusilazimishe, tusilazimishe penzi. Lucy, tusilazimishe, tusilazimishe penzi. Lucy, I love you. Lakini kama tuko eki, don't force it, don't force it.
Yo, Lucy, yo. Hizo ni nini nasikia? Etu kuna maboy wanajaribu kukukatia. Na pia, kuna vile unawavutia. Ulikuja na mimi wanataka kunigeuzia. Lucy, ya, is there another man in your life? The contempt me stop wasting my time. Ukitaka penzi ni lazima udecide. Ukitaka kwangu ni lazima uwe man. Lucy ya kalongo longo yako ya uongo. Unacheki wengi ya matuku wite chongo. Mustana murembo na nichanganya ubongo. Sugar!
Lucy, I love you. Lakini kama tuko wengi, tusilazimishe, tusilazimishe penzi. Kama tuko eki, don't force it, don't force it.
Overdose, abu nyuma ume overload. Umetosha gari, ligi yako ni ya 4x4. Zile vitu unafanya home, sitaziongea mihujionea manze. No longer, sikibe, mkiyangu kia loto, usinende kutangaza. It's not a sikibe, nimeshindwa kunyamaza. I think I'm addicted, sasa nacheza defense. Heavy bird is my witness. Nige shindo kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy bird is my witness. Nime shindo kukuachilia. Wewe. Oh my, nime overdose.
Overdose.
Oh my, how many jars of a penzi. Nipasa hipi ya unipeleta. Usije ukaniweka. Wacha ni onje sahi. Wacha ni onje tena. Hizi ni dawa za kulevya. Wakuzi ya mepata master.
Nobody put it down like you, yeah, yeah.
Yes, kubaba kitanda.
The way you put it down,
I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy bird is my witness. Nige shindo kukuachilia.
Overdose.
Oh my, how many jars of the
Baba kujivunia ye Yani kila kona umetimia Napenda manuka tokinukia Ukinigusa nunazimia ye Yani kama deke na wanae Tuogele na tupae Kwenye kiohota tukakae Minawe Uje ni kubebe wa shangae Uchungu wakazae Tukicheza kuche kuche na hotae Minawe Unagula pia Wala unafito Chuchu za kunitoa majicho Hata uvegunia Bado uko simple unapendeza Shepu sinia Kiuno kijiko Chumani wanipa madiko diko Kifungua koki Ya nini mafuriko Meniweza Uma baby te amu Te amo
Te amo Sabes bem que tu és a única metade de mim Metade de mim Mon amor És isto aqui de todas as rosas que tem no jardim No jardim Essa forma você é louca Me deixa com água na boca Quando toca Meu body fica no lume Vamos pra mamá Pra papá Por fazer essa menina Menina Mais linda do mundo Exata choco choco Que eu me toco A mamacita que me toma louco
You are a beauty under the holder. Be the orange to your rover. the best remarks. You light up me world and you bring out enough sparks. Relax, woo, make them do the mass. Yeah, you are the dread deep down in a melax. Cook yourself lobster, salmon and pasta. Love is a medication like a rasta. Take you to Alaska, Jamaica is after. Tony Joshua for your love, mother boxer. On the Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I be your lover and your fire. Say nobody got it when this fire. My baby never take you out.
Love each other till the morning light. Let me put together all your broken pieces. I hear your heart talking, babe, I'm here to listen. Oh, I'm here to listen. Let me fix you tonight. Let's love each other till the morning light. Let me put together all your broken pieces. I hear your heart talking, babe, I'm here to listen. Oh, I'm here to listen.
DJ Alan Kings. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.
Neo. Just to really make it.
If I get to choose who I'm gonna give this good life to, who I'm gonna ride with, win or lose, no hesitation, I choose you. Cause you're like a light when I'm in the dark. My serenity when the drama starts. Permanent president of my heart. Baby, baby, you are. Me quedaré contigo. Voy a robarles todas las flechas a Cupido. Y te daré mi corazón con un motivo. Que solo por tu amor. Yo sigo vivo.
Sigo vivo. Vivo. Yo sigo vivo.
I live a life that movies are made of, but nothing about me's Hollywood, baby, you know how we roll. I live a life that movies are made of. I live a life that, I live a life that movies are made of. I live a life that, I live a life that movies are made of. I live a life that movies are made of, but nothing about me's Hollywood, baby, you know how we roll, baby, you know what they do, baby, you know how it goes. Cógelo con take it easy, baby, let's take it slow. Mi amor, mi vida es complicado, la fama, el poder, el dinero, mujeres, el chisme, el alcohol, la hierba, pero yo sigo
DJ
enfocado
Alex
en el león de la selva. Gracias a ti por tu apoyo, por tu amor, thank you for staying loyal. Yo te lo doy todo, hasta la vida que yo vivo, para quedarme contigo.
Running wild,
oh gosh,
my tongue is tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes, I'm looking in your big brown eyes. Ooh, yeah, I've got this to say to you.
Girl, I wanna make you sweat, sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more.
I just wanna see you do more. I just wanna see you do more. I turn the
Kama vile unafua, chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua, chuchuma kwenye chocha mabula, ila chela mchanga singie kitumbua, chuchuma kisha ulegeze nyonga yo, chuchuma unitoneshe kidonda yo, chuchuma unanyoka na konda yo, chuchuma kwenye mlima kidonda yo, aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mi,
bye bye koko,
moto mo,
yoto yoto, aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mi,
bye bye koko,
moto mo,
aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mi,
bye bye koko,
moto mo,
yoto yoto,
moto mo,
kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha,
DJ Alekins, in the mix,
ni paswe in the mix.
Mo, 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 uniongeze na madola.
wangu njonjonjo. Baby na kufikiria daily, hapa na kuandalia keki, tuikate mimi na wewe baby, cause I'm in love with you. Baby na kufikiria daily, hapa na kuandalia keki, tuikate mimi na wewe baby.
Chini chini anacheza chini chini, pole pole zinaposha chini chini. Chini chini anacheza chini chini, pole pole zinaposha chini chini.
I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl.
Baby, one time. Bossy baby, give me two time. Please baby, give me one time, yeah. Give me one more time.
Tunula sinda no kapita faras. Ndogo pango amelo babahari. Tunula sinda no kapita faras. Tunula sinda no kapita. Tunula sinda no kapita faras. Tunula sinda no kapita faras. Ndogo pango amelo babahari. Tunula sinda no kapita faras. Ndogo pango amelo babahari.
Mtoto fulani fulani toka Tanga, mauno fulani ya kimanga manga, anajua yani moto fire, fire.
Mashabi na mabudu kanchanganya, anajua kama danga yani moto fire, mama fire.
Can't get enough, baby you know that I can't get enough of your love. The way you whine, you blow my mind, na na. Baby you know.
When you do me that thing, do me that thing. Now when you do me that thing, now do me that thing. Now when you do me that thing, do you do me that?
Jo, basi kitu mapema. Yonko mwenyewe nina wapo masela basi
jo. DJ Alex Kings. Yonko
mwenyewe nina wapo masela basi
jo. Baby, you got me going crazy. You
know that I can get enough of your love. Can't get enough. Baby, you got me going crazy. You know I can't get enough of your love. I can't get enough. When you call me, I take a look, look at that. I take a look, look at that.
Slap my
head. I take a look, look at that.
Kameni pekenya, kameni gusa kunako, kunako. Kani pekenya, kameni pofua macho, macho. Kana fanya makusudi, kama kataki pipi. Kana fanya na kwenda rudi, boda boda piki pipi. Kani pandisha midadi, nikimuona begi azikadi. Moyo mpasuko radi, papigo mbio bila ya idadi. Pula kela nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji, tatapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Aminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Aminigusa kwenye kwapa,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Amini tekenya, tekenya katoto. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko.
Binyuka binyuka
isoko seka kipela. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Nipele kempera mpera. Maria baby watara mera.
Nionyeshe makeke, minataka hiyo dede. Popote ni kukamata, kwa ulimi pake mati. Minataka leo ujibambi, mesonga ni kupakata.
Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isoko. Fanya kama unacheza isoko.
Bori lako lina hita, na hizo chuchu sa sita. Huchalaze kama hita, kasi shuka shuka down low.
Dem and dem no dem a kia match me. Why a dem wako kia gare na pa me? Drop it on my flag.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
DJ Allegins.
Vile dema na kata kate na katuni kakishi ya waroge. Minda ichapa chapa tuatwa tuka kijano wa Nairobi. Gana waka waka macho na bidi fnike na noti. Na kutaka taka bakwanza lazima nibishe hodi. Tadhani mini meru vile vas na chana. Hey yo Jones na unaskizu mekwa mrasta sana. Nadhani utaniweza muda vas kazana. Adivodi member kwele kanisa ya pasta ngana. So kinyo hiro apantaka. Ni marimlami bata na haga na kamjaka. Na kuna nsaka no jomalu no zakan pata. Yoni pate after pata singyo wana run after. Kahaja beba minda mpita tu. And I try to trap a kitu tu. Nona ni mshipa tu. No disrespect minyo jisezi choma picha bu. But if you don't got a booty then sama honey sister tu. Blessing nazo tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble hatutaki lala stenje. Isi guli mavado panutembe na kirende. Na hatu pedi maskando so seti mbali kamenje.
Ayo was mina piga kiras. Red sun homie dimples give me the glass. I'm your promoter. Si watu nalipwa in cash. Don't wanna see zui rusha rusha tukifika kwa bash.
Kato, kato, kato.
Kata, kata,
kata, kata, kata, kata,
yonga mpaka chini.
Kata, 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 kata,
hey, mpaka chini.
Kata, 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 kata,
yonga.
2 seconds, everything done bust, oh. The kind of love I get for you, nah, mad, am I too cost, oh. She ask me what in her love for life, I say what in no go touch us,
oh. DJ Alekins.
Every day, nigga, see my mama smile, that make me the bump us, oh. Ooh, yeah. Call up, call up, call one beat, take a call up, call up, call one beat, take a call up, call up, call me, take a call up,
yes,
call up, call. They me say she like to dance a tonto, I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. She said she give me get the love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. For your mother, I'm a
DJ Alekins.
For your mother, I'm a foe. For your mata mo kwawo fo mo kwawo for your mata mo fo mo fo. See my Adama give me special love, mama give me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. See my baby give me special love until the night, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. Oh yeah, wah, take a color, biko, ko, color, biko, ko. One beat, take a color, biko, ko, color, biko, ko. One beat, take a color, biko, ko. Go, one beat, they got go, love, go, love, go.
Always representing in the mix, it's got to be the Turntable King. Alekins is red hot right now. DJ Alekins is rocking the nation.
Baby, me the master, my head come a principal. On your shakila, get to love back, invisible. Here we go, me and you, we good to go. Me not over here to rangi, but see hit the door. Baby, me the master, my head come a principal. On your shakila, get to love back, invisible. Here we go, me and you, we good to go. Me not over here to rangi, but see hit the door. I wanna make love to you, baby. I wanna make love to you daily. Give you sweet little babies. I wanna make love to you. I wanna give it all to you. Give you my gratitude. Your loving, your touching, your kissing. It's sexy. Yeah, yeah, yeah. Girl, the man afanya me na feel niko ebo. Ah, yeah, yeah, yeah. Kule kana musika toto nika rainbow. Nafanya mi na feel niko able. Dule gana musica toto nika rainbow. Ah, yeah, yeah. Ah, baby girls you come in video. Basi kam tonde maroundi ka merigo. Carnival, nita go bad ka animal. Carnival,
duki di shiza tipi to.
I got to you my baby. You got to me, yeah, yeah. Me and the you my baby. Equals to we.
Maybe you.
The melodies in my vocals, baby, you. Call them on a fanya me na feel niko ebo. Ay, ay, ay. Ule kana musica toto nika rainbow. Call them on a fanya me na feel niko ebo. Ule kana musica toto nika rainbow.
Imara kashikiria mocha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo kocha, ananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo langiri kwa mafuta ya karafu.
Majabu,
majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu.
DJ Allegiance. DJ Allegiance in the mix. In the mix.
Korea shisha, mwaga mapicha picha ya sambai insta, yani kesho kukicha jana kama fita, suruali pare, viatu kule, slale lale, kam kao tule jodi kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule jodi kutunze baby wezi fanya kazi ya bure, kona king, agiza tutaletewa, kiwa queen kwenye yoto tapepewa, yongeze yongeze nisha nogewa, napenda kuyumba yumba kisha lewa
asema baby ya pocket, baby ya pocket ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket, baby ya pocket. Hata jambazi suguri na pigaga saluti. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba
hey.
Yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia.
Yumba
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Lia karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Oh, na, 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 na. Funga funga mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki.
DJ Allah Kings, walking on the turntables like a boss, like a boss, like a boss, like a boss.
Katana kupenda na bado na amini siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwa
ni say let na
Nadia
yo
Vicky Banda
kuruku shukala kasha kuruku kunkunku bendi lako limeniko mika kutu limenishika nine sema tumatutu karibia chapto na nipige mamu ni zungushie wendo zungushie wa zungushie wendo Zungushia one don't zungushia wa zungushia one don't zungushia wa takanya na one don't takanya raga takanya na one don't takanya raga takanya na one don't takanya raga takanya na one don't takanya raga
chibobo wangu mbodari wangu chibobo wangu mbodari wangu siwe
siwezi kukatana kupenda na bado naamini siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza umefitro yangu bado inakuwaza kukutext banda ndo ilikuwa ni mablanda kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda ulinipenda mi hata kuliko jana hata ulize mi siwezi kukukana ulinipenda vile tukimanga chapo dondo wakati sina doni kibishana na kamongo toni ukipita na maboy wana dance nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi ni kubebe tu kabegani siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi ni kubebe tu kabegani
shukuru kushukara kashukuru kukungungu penzi lako limeniko mikakutu limenishika nina sema tumasutu karibia chapdono nipige mabuntu nzungushie wendo nzungushie wa nzungushie wendo nzungushie wa nzungushie wendo nzungushie wa nzungushie wendo nzungushie wa ntakanya na wendo ntakanya raga ntakanya na wendo ntakanya raga ntakanya na wendo ntakanya raga ntakanya na wendo ntakanya raga.
I want your boy with a ghetto loving. I want your boy with a ghetto love. I want your boy, I want your boy with a ghetto loving. It's not the air that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with your love, siji wezi. Niko stenji kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu uka ngawa na mizizi. Penzi langu uka lipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tuki cheesy. Kuku fota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye fa wa wa wana rara.
Kuru kushukara kasha kuru kukungungu. Penzi lako limeniko mikakutu. Limenishika nine sema tumatutu. Karibia chapdono nipige mamutu. Nizungushie wendo nzungushie wa. Nzungushie wendo nzungushie wa. Nzungushie wendo nzungushie wa.
If I had your number I'd be forever texting you. Even Kikamba would be the language that we use. Could be no other, no, no, no. Come on now, MCO, I hope you understand. You're the best that I have.
If I had your number I'd be forever calling you. I hope you answer, girl. We speak the Luo when we through. Nyako tipeto dendile. To the better than the less.
And if love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face,
DJ Alec Kings.
If love had a face, it would be yours.
Bibilia, nashika na masafu na mbingu dunia. Funika kibakuli ifunua moyo wa fura. Sura za mafedhuli nye usifi zime wa fura. Wasome kwa zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ili penzi tanuli wakivamia, litawavulula. Hani kuna nazi, mini kamuetui. Tule walimbazi,
yetu mapocho pocho.
Misha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi. Walitumwa geradi,
mambo ya soko soko.
Benzi sarafu, inapande mbili. Mwenge wewe bichwa mie. Kidore juu tuaringishie.
Shilingi ya maramara.
Doli doli Samuela.
Shilingi ya maramara.
Why you the masano?
DJ Ala Kings walking on the turntables like a boss. Like a boss. Like a boss. Like a boss.
kama safari hii, kukuenzi kwangu zawadi. Mapenzi ni kama mapenzi ni kama safari hii, mapenzi ni kama safari hii, kukuenzi kwangu zawadi. I like your style, I love the way you smile, I've fallen for you. Nimekuwa wazimu, baby, nitasema bila haya. Moyo wangu wakupenda, nitaimba kama kwaya. Penzi lako fire, fire.
Alan Kings in the mix.